njalo kwaphela. Umsebenzi sengibizwa ngomthwalo wabazizwa. Abazizwa nekhalo zami ngiyathethiswa. Sengithethiswa nayingane zami, njalo mncenga nabafowethu. Indlu iphenduka inkantolo, zangibhedela wena mfowethu. Iy'nhlungu zami zonke ngizithoba ngebhodlela, ney'mfihlo zami zonke zaziwa ibhodlela. Hlala ngiphilile, hlala ngiphilile, yabona manje sengizwile. Sabukuya endlini ngoba nalo mfazi silwile. Akazwisisi uthi mina ngidakwa njalo, mina ngidakwa njalo. Uthi mina ngidakwa njalo, mina ngidakwa njalo. Uthi mina ngidakwa njalo, mina ngidakwa njalo. Ngima ngiyaburithe ngiswithi labo. Urenake nojwala hama baso. Phuma daikisen sengibamba mabot. Tshela le impimpi wanenza so. Ngiqabanisa nomfazi lana zochitheka igazi. Angoba ngifuze yonke imali, angibuzuke nabangani. Sigime why we flop, why we pop. Waphuza imali yomhol nale mpintshi zakhe zinganaskop. Ngane zokherani kusasa isikole. Yabona kushaya ikhona. Pack my bags and leave ngoba angisakhoni. The reason we will end inside a court room. When ikhanda lakho lithesha ngamakhotha ayi-2. Thanda utshwala ukudlula mina, uphuza ikhotha ayi-2.